Big 9 beats on deck.
Ninja Connects on the one, dude.
Shags on the beat.
Nikalangana mumenso mwako niona maflawa ya chikondi. Nikalangana mumenso mwako niona maflawa ya chikondi. Unipasila ulibebebe Unipasila ulibebebe
Ulibebe, ulibebebe.
What I see, what I see ni maflawa ya chikondi.
Lolesha mumeso, yobe, de wana mwelu bali ya malafu. Shwari, pusha maka semu shaba brief. Lady, blessings sent from above. Really, for my love, if kale nafi fumamo. But semu tulipa lubulu ni poizamo. Nala kubika kumuti manga stika. Even though you play, how to get no speaker. Kachele moni, inika peki. Daily, beat before living for week. Next, bet the present in your age. Kukutunga laka na we ulika mungeri.
Nikalangana mumenso mwako niona maflawa ya chikondi. Nikalangana mumenso mwako niona maflawa ya chikondi. Unipasila ulibebebe Unipasila ulibebebe
Ulibebe, ulibebebe.
What I see, what I see ni maflawa ya chikondi.
Queen the beauty, the name's Ken Dole.
Ulibebebe
Nima kukonda soche mwe uliri. Without you see nima vera mushe. Nima funa ni kutambira mnia. Tusowe la wabiri my dear. Diwe teka mpopo keni funa. Abavena siba nipanga bize. Just wanna treat you as if you were queen mo palazzi. Sinza funa vena nguwa kutengi. Cause you take my heart to my bed. I just wanna hold you dead every time.
Nikalangana mumenso mwako niona maflawa ya chikondi. Nikalangana mumenso mwako niona maflawa ya chikondi. Unipasila ulibebebe Unipasila ulibebebe
Ulibebe, ulibebebe.
What I see, what I see ni maflawa ya chikondi.
Ideas of Music Production, yeah, forward stand, a hood.